like a cuckoo, tamu sana. Sweet like a suku, I'm going to die. Kwenye dimbwi sijiwezi, nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi, kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chagua mwenyewe ntakula ndo nile ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama utamu utamu. Naona raha mie unavyo nipeleka puta. Makodita mako stamina yani shop shop. Naona raha mie unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodita mako stamina yani so so. Umeniweza niwe kanizike. Kanizike. Umeniweza. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyo pa. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba, baba, baba.